This is the African Music Mix on the Voice of America.
Playing music commercial free on your favorite radio station, VOA Africa.
You're listening to the African Music Mix right here on the Voice of America.
VOA News is always at the tip of your finger.
VOA News is always
always at the tip of your finger, 24/7. Visit our website, voaafrica.com, for the latest up-to-the-minute news.
voaafrica.com,
your trusted source for news and information.
Kondoro nilete wabaru wawe wajibu nitikile we tomie ni maja watazama kondoro bado mgalipo.
Tungalipo tungalipo kondoro ndo kwanza itika itiko.
Wete ile wala mkoani sio fundi wangu uje mbio mbio uninyamaze kilio hoya.
La 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 la
la la la la la la la la la la la la la la. Hakuna nyama mjanja kumshinda huyu pweza. Kajenga nyumba ya jiwe kumshinda ngereza. Tututafuta jiti upande mpapinde wateleza. Kweli nungu yenu naihama. Mie nenda hamia kwa mwana. Changu kijungu kidogo cha nyama. Ngeni kaja tembea.
There's no tastier recipe around the African music mix on the VOA.
Sasa, we come this time.
Sasa, we come this time.
And this time we did.
Sasa.
Africa.
African Music Mix. The best African music is right here.
Look,
kushike mkono penzi na kupenda siwe na haya mpenzi wangu wewe toka bara mimi ninakupenda nakuonyesha njia nakuonyesha barabara hata kama umetoka barabara hala wote dance all my love nilikuenda mimi
Jamaican boy, but in 254 me no dandada. Mam ala, nanifanya kama fala. Yako nimekuara sara, sio wili bara bara. Nimekufuata mara kwa mara, kos Nairobi mbaka kapala. Lego kugelo kubama na sara. Eduardo Teddy Dollar, and girl I wanna take you to all the places you never been before. And you don't matter where we about nothing, can't be passing the mingle. So I'll take you slow, akuna araga, bara akuna matata. Uwendapo mi ndo kufuata, juwe wendo mimi nataka.
Tell your friends about VOA Africa. Music, sports, and news. Playing music commercial free on your favorite radio, VOA Africa. Bringing you near what you long to hear. The Africa Music Mix on the Voice of America.
I get butterflies every time you utter a word. They flutter inside me and still you don't see.
Oh, flutter inside me, and still you don't see. I get butterflies every time you utter a word. They flutter inside me, and still you don't see.
More of the music you want to hear from your favorite artist more often, right here on VOA.
Nasigane na kusila momoli buki.